ZambianPowers.com.
It's JBZ on the record.
I do, do, do. She's a doctor.
Niziva sometimes wuma peze kata ya mbana taka nipenya. Baka ntuka mwono tabema baby ufuna kutidarekana. Lafti ntu chikuru. Iva mbili vamele vichitika yoye. Umeako umunguru. Nachika mwono ufuna kuyeye. Usaba pelera bo. Ine mbango yako. Basazi mebanzako. Balikanga peka msambo. Usaba pelera bo. Ine mbango yako. Basazi mebanzako. Balikanga peka msambo. Aunara, urukutu unara. Aunara, urukutu unara.
Yeah, love jiji chikulu. Moto bite we na ine mugulu. Noti noze ile pala buka iwe mami. Pakatuka nono feku satena satena iwe mami. So wileba umfila bene blue tense. Ni bangozi ni balele ni bazima ima. Kumiti mashabo so that in skinny yasha. Kativa nobe aboti bakutema iyo mama. So pala meka mama nombale kankwevi. Echi timweko ni panko loko. Ni patient pace no kuwikamo effort. No kushiba tuntu mama etu mfaya ine ye. Taka kwa wepo na madiashi ya woyo. Tuka sanga febo tuleseka. Kiki 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 febo tuli. These are dollar movies like town file landana
here. Niziva sometimes wuma peze kata ya mbana taka nipenya. Baka ntuka mwono tabema baby ufuna kutidarekana. Lafti ntu chikuru.
Iva mbili vamele vichitika yoye.
Umeako umunguru.
Nachika mwono ufuna kuyeye.
Usaba pelera bo. Ine mbango yako. Basazi mebanzako. Balikanga peka musango. Usaba pelera. Ine mbambo yako, basazi mebanzako, balikanga peka msango. Aunara, ulukutu unara. Aunara, ulukutu unara.
Aba nomba kufume mungulu, lilo kutitu apona na namalo. Tuka sanga turevonse futi, tuleseka mama, I love mama. Ever wile kuwa amari ashi ayo. You have to bite your mistake are yours girl. You have to chew. Ine naba nandika nena tupopoka poka. Natufala na mikanzo. Bebe naba nobe mufana na vitenge. Chino chaka neza bwela ine ni kutenge. Noti uze kamba kibing sindiwe waboza. I be trying to wake you last time vina kanga. Wa umfile aba nobe vene zudi babufi. This time I promise you for sure wafika bomba. So ela mama fumia munguru uyo. Use a dollar ela kick him with a hook.
Niziva sometimes wuma peze kata ya mbana taka nipe. Baka ntuka mwono tabema baby ufuna kutidarekana. Lafti ntu chikuru.
Iva mbili vamele vichitika yoye.
Umeako umunguru.
Nachika mwono ufuna
kuyeye.
Usaba pelera bo. Ine mbango yako. Basazi mebanzako. Balikanga peka msango. Usaba pelera bo. Ine mbango yako. Basazi mebanzako. Balikanga peka musango.
Ana puti ya
de. Aunara, ulukutu unara.
Aunara, ulukutu unara.
Aunara,
ulukutu unara.
Ababja umjikati. Nuse watu sanga tuliseka tulipe. Nango situ ya pena mkwaya iwabe. Tawafi mulavu, babi divye.
Jaguza. Jagwa jagwa guma leboli jazz. Olijino ni ikanza ikata. Mr. Lil Beat. Tins, Dollar, JBZ, Ice Crash, Edo Dikaji, Big Money Washila Shidi, Nabashi Lulu,
JBZ again,
Wadada, Apo Kid, Tebashi Diket,
download it from ZambianPowers.com.